tu, lakini unatafuta kanamna still, unijuli hali mabu. Sometimes, siku nzima ninama stress, ila nikikuna nina forget, and all I want is you. Sasa naona kama imezunguka sana, nahitaji tuli sana, and I think it's you. Tujua sijefanya mistake, hata tukiwaga kwenye distance, you're always on my mind, and I'll be with you from dusk till dawn. Unanifanya niwe paradise, cause you're always on my mind.